roho yangu juju wanadai juju na walenga si waski hawanyiti hisi vihi mziki ndiyo jembe imeni towa fauna tunakwenda mbali so bado ukijichocha na wishes choki bao si forget kuna moja kitu uko nayo wewe peke yako inaweza leta msosi na mapos
sakishua talata ulipewa wengine wakanyimwa vizuri bora siku nyanganye talanta ulipewa wengine wakanyimwa tumia vizuri bora siku nyanganye
now wake up my friend wake up my friend wake up my friend
amka bishta ele
usilale wacha uzembe you see you're blessed don't take it for granted now do your best and believe in yourself
talanta ulipewa mengine wakanyimwa
my brother and sister
kunyang'anye talanta ulipewa wengine wakanyimwa give me vizuri goda sikunyang'anye
usione na inuka usije kajinyonga talanta niko nayo ya kuniboresha naomba uwe mpole usije haribika jua tuko nawe na yote tutashinda mawazo yasije kuumiza talanta itakupa mengi
talanta ulipewa wengine wakanyimwa tumia vizuri bora siku nyanganye talanta ulipewa wengine wakanyimwa tumia vizuri bora siku nyanganye
usilie bado wenda jua yo mazuri kwako usikate tamaa ya kifedha kwani yote yatakuwa sawa
yeah as you know lazima ukae strong isipojipa leo kesho utapata more don't give up my bro na my sis ni ujinga kungoja vitu easy fuck your goals daily wewe kuwa sober kuwa na vision na mission mbele utasonga don't give up my bro na my sis ni ujinga kungoja vitu easy
talanta ulipewa wengine wakanyimwa tumia vizuri